ZWAP.com.
Vascoza, amapantroya, amamalmonta, yonke into ibe mnandi nice ntona yam ugreni yesosayitini yokuya kusasa simnandi sinice boysin asihambe
akekho ugogo dlala wena akekho ugogohamba wena akekho ugogo woza akekho
ugogosiyakuva akekho ugogo akekho
siyagibela wena
akekho ugogo
woza
wena
siyahamba wena woza
ZWAP.com.